Okutandikira mu maka goba president Entebbe wetuogerera nga ba minister enteekateeka z'okulayiza ba minister abajja zigenda mu maaso era nga akadde konna okuva kati omukolo guno gwa kutandika. Gye buvuddeko omukulembeze w'eggwanga yalonda ba minister abawererako ddala era nga ssabbiiti ewedde akakiiko ka paalamenti kaali ku ddimu lya kusonsulwa era gye byaggweera nga ba minister bonna basonsuddwa okujjako minister avunaanyizibwa ku byenjigiriza n'emizannyo Jeanette Kataha Museveni ataasonsulwamu olw'ensonga ezitategerekeka kwagatta minister omubeezi kwa songa ze omunda mu ggwanga ng'ono akakiiko kaamuteekako omukono ogw'amaanyi ensonga nga yeesigama ku kuba nti ono alina obutuuze obw'amawanga abiri ekintu ekikontana n'amateeka mu ggwanga lino Uganda. Ne walutukidde olwaleero nga tekinnaba kutegerekeka oba Pulezidenti Museveni agenda kulondayo omuntu omulala okudda mu kifo kye oba okubaawo ensonga yonna ereetebwa naye ng'omukolo gw'okulayiza baminisita bano olwaleero lwe gugenda okutandika. Baminisita abaalondebwa 81 abalindiridde okulayira 41 basajja 4 bakyala era nga abamu ku baabo bavuddeyo ne bategeeza nti ensonga eno yataddewo obwenkanya naddala eri omukulembeze w'eggwanga. Bwe yabadde akola enkyukakyuka zino Pulezidenti Museveni alina abamu ku baminisita abasuuliddwa ate abamu abalala ne bakyusibwa ebifo eby'enjawulo nga kubasuulidde kwe kwabadde minisita avunaanyizibwa ku by'ensimbi Matia Kasaija abalala okuli Balam Barugahara ng'ono yakyusiddwa okuva mu minisitule evunaanyizibwa ku bavubuka n'abaana okugenda mu minisitule evunaanyizibwa ku gavumenti ez'ebitundu. Jeno Katumba Wamala yavudde mu minisitule evunaanyizibwa ku by'enguudo n'emirimu kati nga wavunaanyizibwa ku bya public service wamu n'abalala abaweereddwa obuvunaanyizibwa obw'enjawulo. Mu mbeera eno minisita omubeezi ku nsonga za abakozi ba gavumenti oba public service Lydia Wanyoto agamba nti ng'amaze okuba ebirayiro okubimu ku ebyagenda okutandikirako kwe kulaba nga ensonga z'abakozi ba gavumenti ate abalwawo okufuna akasente kaabwe. Ensonga eno ng'ekolwako ng'agamba kino kikaabya amaziga abamu bambi ne batuuka n'okutambula eŋŋendo empanvu abalala ne bakola emirimu mingi nga baluubirira kimu kyokka kutambula okufuna akasente kaabwe kyokka ate nako ne kalwawo ng'agamba oluvannyuma lw'okkuba ebirayiro bino byagenda okutandikirako tayagala kuddamu kulaba mukozi wa gavumenti atindiga ŋŋendo oba okulwawo okufuna akasente kaabwe kayite aka pension.
There are so many people running up and down coming to headquarters because they are not receiving their pension or something about their data got lost. These are senior citizens. So I would like to ensure that when people retire, we give them their due respect and recognize their contribution to the country and give them what is due in terms of their pension. Without them, some of them even get accidents. They are on the road every day. Imagine someone traveling from Mumbai, from Arua, from Chisoro, coming to check on their paperwork, on their file. When they ask what's the problem, oh, I've not received my pension. Why have they? Okay, no, they didn't fulfill the paperwork. Paperwork must be done in time and it should be digitized. So at the just a click of their phone, their pension has arrived at the time when it's supposed to be received without any delay.
Emikolo gy'okulayiza abaminisita gigenda maaso era weekumire ku mukutu guno ogenda kuba ng'ebisinga byonna ebivaayo obifuna bulungi.